Paga, sioni, sioni, chunga penzi usijelina. Kama ndege napa, angani, angani, chunga penzi usijelika. I piti robo dakika ramasa, kiku teksti makopa mpakara. Ujivungi, nanipa ya ndombolo ya solo, oh, si matatizo kipato nge kupereka kumolo. I'm craving your love, my new love,
your love.
For you, I find love, my new love,
your love.
Wanatamani nikuache,
chuchu,
nikapende kwingine,
chuchu.
Tamani nikuache,
chuchu,
nikapende kwingine,
chuchu.
Wanatamani nikuache wewe,
chuchu,
nikapende kwingine,
chuchu.
Nikuache wewe,
chuchu,
nikapende kwingine,
chuchu.
Ukinigusa kwanza kumi na baki spare. Roho yangu mwenzako kama inapepea. Kukumilikiwe mwenzako najiona taita,
najiona taita.
Kukupambania we mtaani wananitafaita. Rosi kama dhambi kipenda, nitupwe motoni. Makoso yaono kipenda, aya, aya. Nikapende kwengine,
chuchu.
Nikuache wewe,
chuchu.
Nikapende kwengine,
chuchu.
Wanatamani nikuache wewe,
chuchu.
Nikapende kwengine,
chuchu.
Tamani nikuache wewe,
chuchu.
Nikapende kwengine,
chuchu.
Music Empire.